mutembe. Hey, hey, hey. Agambye tefumbirwa mutembe. Wango barwa mutembe. Sayagala kuba mutembe. Omulimu gwange mutembe. Tonchaya mutembe. Tambula nyeyo nga nsaba nti nkusange. Nonyengeri gye nkutuka ko nkikugambe. Bankola nnyo nnyo lusi mande tusande. Ofuna chansi nondabako ba mukambwe. Kati love eri after money. Omukwano mutufu kwafa. Love yachika practical. Bwe kulita totoja. Ontwazo musuja. Wachi bondo jinga. Katono kemfunye kuwa ulika unji kuwa. Onjaye malaika. Omwana njaira mutembei. Agambye tefumbirwa mutembei. Wango barwa mutembei. Sayagala kuba mutembei. Omulimu gwange mutembei. Tonchaya mutembei. Ulimunta sano mukwano. Obwavu sibutamanya mukwano. Ipanga ligenze ngongo baganya. Kati jiweze miaka itano. Mbona bona nyera nguwe, akatono kekozera nguwe, gwata sima era nguwe, sima kau. Katira veli after money, omukwano mutufu kwafa, rafu ya chika praktika. Bekulita totoja, ontwazo musuja, wachi kundo jinga. Katono kemfunye kuwa ulika unji kuwa, onjaye malaika. Omwana njaira mutembei. Agambye tefumbirwa mutembei. Wango barwa mutembei. Sayagala kuba mutembei. Omulimu gwange mutembei. Tonchaya mutembei. Tambula nyeyo nga nsaba nti nkusange. Nonyengeri gye nkutuka ko nkikugambe. Sunday, go for na chance in onda bako ba mukambwe. Omwana njaira mutembe. Agambye tefumbirwa mutembe. Wango barwa mutembe. Sayagala kuba mutembe. Omulimu gwange mutembe. Ya butembei.